Mamukane maserengeta Mubuchikane musentu Sira bangaya kwenkana Kafesko mukwano Naka indo kako Gwasinga Je Dia manya chimo mukwano gwendi nakabeja Sigenda kudda mabega kubyo kulondola Kwagala kumatira osingira dola Gemotoka yo mukwano kale bambyo nola Oyambala nokuba Baby sanula Owayo mumbeja Nja kuwembeja Nja kububita Nja kususuta Nja kukaginga Nja kukisinga Nja kuwa mukwano baby goli foloja Gwegwe nalotanga Gwegwe naketanga Gwegwe nalindirira irangamba singa Baby singa Singa nze mutima go singa nze bulamu bo singa nze kagoye bo singa nze kagato ko singa nze kasawo ko singa nze neiba o singa Baby singa Yeah. Nandudu tambula ndabe omulungi Nandudu wakabinake Omulungi tambula ndabe Omulungi wakabinake No matter what, no matter how No matter baby bintu vyo birungi Siri kuleka dia mbubi ne mubulungi Kwa bubungi ewange nyingi Vaji olio degendi Tulie siringi mukwano bali banji Yabe itabalungi Bambe nyo mtima ne bamba ne disiti Kwali kadi eti Juliet ne Janati Lisa na Sunati Esther ne Fati Bali banji Bambe nyo mtima ne bamba ne disiti Kenti nyikavuka Uganda antinati Baby unjaga deno paneli city
Paneli city
Nenda kutimba kubuli street
yeah.
Zemu saja gwen susuti Omulungi nandudu
Kwa basinga
yeah. Nandudu tambula ndabe Omulungi Nandudu wakabinake Omulungi tambula ndabe Omulunjo wakabinake Mubutufu oli mutufu Nandudu oli mutufu Zempuliro ntuddemu n'omusayi gumbeddemu Sisigala kyekimu nga mpulidde ntyosemu Ndisigala ntiddemu nga n'okuswala nswaddemu Byokusaba beeramu mu kiraasi beeramu Ebyokutandika lindamu Bambi togigaba ettamu omulungi gwe nalugamu Baby ndikwagala omu Siri kuletera sirimu
Walai
Kumpule singa nga teke ya time kusimu
Yeah.
Omulungi nandudu Toka nukusi
ya chikutemu
Rikiche inichechi ganyemu
Kubanga yu
Je Akentaga wanjine kabuga